sikulabeko omutima gukuba kuba omusaayi gudduka dduka entuyo zikulukuta amaaso gakyusa langi embeera y'obudde kyankalana ebirowoozo biyiringita ondowoozesa biki bwe botali Nubukana baby nubukana nze nubukana funa oratika kumotima bwekangamu omusuwa kukutuka ekitangala masako kinetaga kyekigatta oratika ku mutima kyagala ombibite kyagala tutambule wamu kyagala ombibite kyagala tutambule wamu kuyimbire amatisme Nubukana baby nubukana nze nubukana spare me an hour every day sagala chifananyi cho to fade away chagala sinchagala kone kusichin every dance nubuka 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 nubukana nubuka nubuka nubukana baby nubuka nubuka nubukana nze nubuka nubuka nubukana